NigerDJMixtapes.com.
DJ Lighter.
Oh na na na. See you nitoke hata mara moja. Akili ni mwangu. Oh mara moja.
Video zako za Snapchat, you know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka.
So lazy, did they late?
www.djlighter.co.ke DJ Lighter.
Kimamba. On the beats.
Only you. Ooh.
mabibi aondoke kwa mama na baba, akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na baba.
Oh baby, na nakupenda na na nakutaka.
Oh baby, na nakupenda na na nakutaka.
And I can't do without you. Nakupenda na na nakutaka.
And I can't live without you. Nakupenda na na nakutaka.
Naita DJ Mixtapes.com.
Mapenzi yanatiririka mwilini mwangu, mapenzi ni wawili, nimalize nibaki kiwiliwili.
Nime fall in love, nime fall in love, fall in love, nime fall in love.
Inabidi aondoke kwa mama na baba, akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na
Shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Baby, no. upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby Jota, Jota.
Pull up, pull up, pull up my selector.
Genie X double six.
Giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby Jota, Jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. We nipedawa, mima utu tisijele. Sababu ya upendo, bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo.
Solo, kiraka labda tu kwa nguo sijivunji moyo. Wananilenga kila siku nkiwa omba. Mungu ndo malenga shairi yangu anaichora. Tuko stanza one, naishangi vile nanzanga. Shimu nejitoa watu wengi wanazamanga. Pesa ni dana sina fea ya kwenda pharmacy. Umaskini homa wapitamba ya makamasi. Nimechelewa ndoa, kuna watu nalea. Za chama sijatoa, ntatumaje fair. Nadunga Sunday best, nikingoja blessing. Shetani alinitest, my performance was impressive. Yes Lord, unanipenda be tremendous. Kibariki wengine, sometimes I get jealous. Pole nilianza na mwili, ndamalizia na roho. Simalizane na mimi, mimi ama jebo.
Kibariki, ipo siku one day, najua ipo siku.
siku mama watatuombea mabaya lakini hatutafeli ipo siku najua ipo siku mama watatuombea mabaya
DJ Lighter
ikitokea sijalala nimekosa usingizi hata moyo kula sina ikitokea na amani moyoni na amani mpaka moyo kula sina talk to me my love talk to me your love medicine to me yani dawa you are the only one for me oh endo tamu ya mie chochote we tambie ni sawa
sawa
vitu vyote vizuri kwenye dunia wabaki na vyo waniachie we my wangu
my wangu
wapo wengi wazuri kwenye dunia ila si wataki ulie kwenye moyo wangu
changes including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.com.
zako na duko duko. Si mtu minjiwa, najituma mwenyewe, vipigo na vichinjo sivipati tena huku. You know I want you in my life, sito boy bila wewe. See you want take my number, na mimi kakupea. Sawa sawa, namba nijue kama ninakosea. Sawa sawa, mapenzi wanasemaga kikohozi, nikikuona hadi naishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mabitozi, I want a gentleman. Swear I'm happy, oh I'm happy yes I'll marry you. Then I went then, oh I'm happy, yes I'm married. I just wanna love you, love you. Can I be your baby, won't you? To want the best, I want you to be the one to save me like a Superman. Cause I'm a superwoman.
Girl, I want to see you later. Nikupeleke out later. Cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa, kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda wanawe. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you like I'm Superman. You're a superwoman.
Itakwambia how I feel. nitasema mi. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu.
Houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text. www.certifiedhomes.co.ke. Mwenzako najua kama unanipenda mimi kwa moyoni.
najiona kabisa ntakufuru, mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu, vipi ukija kutamani vya watu. Mimi si utaniacha ukiachilia mbali mashindano, wana unizidi pesa mwonekano, si lazima nikutajie mifano. Ehidi kama utaweza mapambano, kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo, utaweza kukuchunga mbele za wenye mipunga.
Kamukate kwenye ti, oh, eti, unanipenda habiti, na mina
wake na nishaumizwa. Will you make me
make love. lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitu ngu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji whiskey. Let your fire tank kikosa na nombe kwa Mungu. Wapo wale waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time lilikuwa hard time. Kabla hujanitoa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa mimi sina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa mimi sina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji.
Love kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikuta
guo na mbo tao cheza macho kichikozi yani kama unakonyeza spending money for your love kwako nawekeza zuzuzuzu shanizuzua chakuvisha vyeo na kuna taka kuvua na kitu sichojua hata nikisema unajiuza wambie mimi ndo naye kununua
ushaambiwa maneno shati ushaambiwa mimi sina hati ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na bado kanihitaji ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa mimi sina hadi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanipenzi. Love kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po.
Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atuogopi tantarira zao, maneno chajao. Wanafanya maneno, baby sikufanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma wali tuangusha, tuka nyanyuma. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Na, aya, aya.
kwenye moyo wangu ushaweka alama na chaka. Kukupenda wewe sina shaka. Kwenye kili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Ukota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangushe tukanyanyuka.
Njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja tajina ila naficha naficha. Naifanya siri yangu kina fulani. Wale wakusigina kaleta mapicha mapicha. Akaturuka nege wangu ha. Simrefu simufupi simweupe simweusi. Rangi yake ni ya katikati. Kasema kwangu wafurukuti. Kwengine anaokopa nuksi. Mini wake milele anyaki. No mana nampenda mpenda. Kijana mmoja amenifika kwaro. Kopa, kopa,
kopa.
Nampenda, mpenda.
Nani?
Kijana mmoja.
Nani?
Ila kumtacha o, na ugopa, ugopa. Kwa jina na muifati.
Yes, yes, yes.
Sige kuninya kulia.
Yes, yes, yes.
Kipenzi changu jamani. Mani meachika, hainifiki mikosi. Mola ndo mpati, nyongo mtazi tabi. Mchomwe jua la uchosi, keshe ni kunjaki. Wenzenu kila kukicha, kabla kupewa misosi. Masaji, masaji, unapoa kasiri. Yani hata tukiposti, hata kini mtagi eh. Simtu wa makaseti, wala peji za udaku. Ilokae mjue, hata kitaki. Kesiri nyeti, pole ni washa kunaku. Wala msiki sumbue, kumsati zaki. Nampenda, mpenda,
nani?
Kijana mmoja,
nani?
Amenifika kwaro, makopa, kopa.
Kopa.
Nampenda, mpenda,
nani?
Kijana mmoja,
nani?
Ila kumtacha o, na ugopa, ugopa. Kwa jina na muifazi. Sige kuninyakulia.
Yes, yes,
kipe
chini umwambie mwenzake nisijiwezi. Tendo kunifanya nikapona bwana wa mwenzie, haya maradhi mapenzi anaposhika kipa akasipa bondi. Sometimes I feel panikope bondi akitapa ngondi ule miziki yote.
Changes including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Kwenye kivuli cha picha yangu nakuona wewe my boy, yeah. You do me like I do. Tuwape maswali yasi na jibu tuwapunguze kupo, yeah. Atuzichore tatu, yeah. Yani nimeuza kwa kocha kachaka kipa magoli kwa kona nyaka nyaka. Cheche yaku ni moto tari nishawaka. Ukizama unapagusa na potaka. So funi sina shaka, ndani ya moyo nishakupa madaraka. Olea baby mwingine sidhani. Nimekuweka na Tony, nimekuweka kigani cha mapenzi. Yo
NigerDJMixtapes.com. Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.